Blog Talk Radio.
Na na na,
abanyarwanda abanyarwanda kazi bakunzi b'ibiganiro bya radio iteme nongeye kuramutsa no kubifuriza amahoro n'imigisha bituruka ku Mana. Turi saa moya n'iminota itanu ku isaha I Kigali mu Rwanda, tukaba turi ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'ibihumbi 2023. Ikiganiro rero ni urwatubyaye. Mu kiganiro cy'uyu munsi nongeye kubatumirira Madamu Victoire Ingabire Umuhoza, umuyobozi w'ishyaka rya Dalufa Umurinzi, nkaba kandi nongeye kumushimira ko yitabiriye ubutumire bwacu. Nagira ngo rero mbanze numve neza niba ageze muri studio, ngire mushimire muhikaze kandi musabe nawe ko asuhuza abadukurikiye. Madamu Victoire Ingabire, muraho neza.
Muraho Anicete, ndabashuhuje, mbashimiye ko mwantumiye muri iki kiganiro. Nshuhuje abo mufatanyije kuri tekinike, ndetse nshuhuje n'abaduteze amatwi muri aka kanya n'abazakurikira iki kiganiro nyuma. Mwese ndabifuriza amahoro y'Imana, mukomere.
Natwe turakwifuriza amahoro y'Imana, urakoze cyane. Ubushize twagiranye ikiganiro ngira ngo hashize ibyumweru bitatu ku itariki 9 z'uku kwezi, twari twaganiriye ku kibazo cy'ibiza byabaye mu Rwanda bigahitana abantu. Twari twaganiriye cyane cyane nanone no ku mubano w'u Rwanda n'ibihugu duturanye. Twashoje ikiganiro rero twumvikanye yuko tuzashaka umwanya tukaganira ku bibazo by'ubukungu. Nagira ngo rero ngushimire kuko ngo aho imfura zisezeraniye niho zihurira, ukaba ibyo watwemereye n'ubundi ubishyize mu bikorwa, uruwo gushimirwa. Turashaka rero kuganira ku bibazo by'ubukungu, ariko turaza no gukomoza nanone ku kibazo cy'iyimurwa. Umuntu yavuga ko ari huti birimo gukorerwa ku baturage bamwe bo mu mujyi wa Kigali, hanyuma turaza no kunyarukira Addis Ababa ahabereye umuhango kwa kane w'icyumweru gishize, umuhango wo kwizihiza isabukuru y'imyaka 60 umuryango w'ubumwe bwa Afurika umaze ushinzwe. Numva ari izo ngingo tugiye gusesengura mu kanya. Kereka Madamu Victoire Ingabire Umuhoza, niba hari icyo washaka kongeraho mbere yuko twinjira mu idonido ry'ikiganiro. Uranyumva?
Ndagarutse internet yanjye ufite ikibazo mbo uyoya ndumvize ngiye gukora eshatu zihagije nitumusesengura uko bikwiye, cyane ko n'igihe dufite atari kinini cyane. Ndumva zihagije ubwazo ku izo ndi gukora eshatu. Murakoze, nta kibazo.
Urakoze cyane. Mbere y'uko twinjira muri izo ngingo rero, Madamu Victoire Ingabire, hari akabazo k'amatsiko nagira ngo mbanze nkubaze. Ejo bundi nabonye ku mbuga nkoranyambaga hari abantu banditse ngo imisambu y'umuryango wawe butamwa, haba harabonetse amabuye yitwa laterite, aya ngayo bakunda kwifashisha bubaka umuhanda. Ariko icyantunguye ni uko habanditse ibyo bintu bongeyeho ko ayo mabuye natangira gucukurwa ngo umusaruro uzavamo ugomba kuzajya ufasha gutanga impozamarira ku bahekuwe na jenoside yakorewe Abatutsi ngo ababyeyi bawe baba baragize mu ruhare. Wenda mbere yuko tujya kuri icyo cya kabiri cyantunguye, nagira ngo nkubaze niba ari byo koko ayo mabuye misambu yanyu arimo, cyangwa ni ibintu byo gushyushya imitwe gusa?
Oya, nibyo, ayo mu murima dufite magerageje muri za kavuba, ayo mabuye arimo ya laterite ni nayo yanatumye induru zivuga. Abantu dufite abantu mu by'ukuri muri iki gihugu cyacu hari igihe hajya umuntu areba akabura ikintu avuga akabura icyo akora. Dufite ahantu hari ishyamba hitwa muri Nyarumanga muri Mageragere, dufite ishyamba ayo mabuye ya laterite yabonetsemo koko baha agaciro kageze kuri 100,000,000. Haba abantu rero b'indanini bitwaza kuvuga ngo turi abacikacumu tujya gukoresha abandi bacikacumu b'abakene bari aho badufatanye na Ibuka, hama tuvuge ko ayo mutungo tugomba kubaha kubera ko ariko tekereza ko baba birengagije amategeko. Hari amategeko ngira mu gihugu gacaca zifite uburyo zagenaga umuntu ugomba gutanga indishyi z'akababaro. N'umuntu bavuga bati uyu muntu hari ibintu yangije muri gacaca agomba kubyishyura, bakagena n'umubare. Iyo dosiye niba barimo bayicuye uyu munsi simbizi kuko ntari twigeze tubona mu madosiye bacuze yose barega mama ari n'ibyo kuvuga ko ari umuntu yiciye mu bitaro n'ubwo abantu bose muri mageragere bageze ko nta muntu ugeze agwa mu bitaro hari iyo wari umuyobozi w'amashuri ibyo nabyo babishe baramwireze ndetse batanga n'ubuhamya ko mama nta ruhare na rumwe afite mu icwa ry'uwo muntu n'ibyo bintu barega mama muri dosiye za gacaca ariyo ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwohereje mu buhorande ibyo dosiye birimo ikibabaje muri dosiye yanjye batanze kuko dosiye yanjye niyo babanje gutanga gitangira kuregwa igihe naregwaga mburana ubushinjacyaha bwazanye dosiye ngo igaragaza ko nonse ingengabitekerezo mu mashereka ya mama bazana dosiye bavuga ngo mama yishe wa lideriteri w'amashuri bagiye kohereza mu buhorandi dosiye mama bashaka ngo kuwuhorandi bumwe n'ibyangombwa bukanamufata boherezamo noneho bongeraho abantu bishe bongeraho umuntu witwa Ngabire badashobora no kuvuga izina udashobora no kwidentifika nta muntu umuzi undi muntu witwa Sira uri aho mu kirere abantu batazi uwo ari we ni ibintu byinshi dosiye ntakunda kwinjiramo kuko kiri mu nkiko mu butabera ariko ubutabera ubuhamya bwaratanzwe n'abaturage ba mageragere yego n'abari muri iyo nteko yaburanishije gacaca za mageragere barabitanze ukuntu rero uyu munsi hari bamwe hari umuntu witwa Rwamurangwa hari umuntu witwa Kabanda na Ildefonsi ni abantu babindimwe umuryango wacu uzi neza kuko umuryango wacu cyane Kabandana umuryango wanjye aramufashije cyane akiri muto yakiga muri primaire ndabuze ko yize inyuma yanjye ariko umunsi kumva ari uhagurutse kubera ko isambu yabonetsemo ibintu ushobora gutanga amafaranga menshi ati akajya kwisunga umuntu wo muri bukanga uyu muryango ngo uri ibintu tugomba kubifatira ngo twishyurwa abacikacumu umuryango niba warasomye za article zanditswe nibura n'abanyamakuru bashyira mu gaciro baravuze bati abacikacumu bamwe barimo barakoreshwa ku nyungu z'abantu bamwe bitwaza ibuka kugira ngo bakunde babone ko ry'amafaranga niyo mafaranga kuko navuga bati igihe twabereye nta ndishyi twigeze tubona na rimwe uyu munsi ni gute bagiye kwaka umuntu umutungo we kugira ngo bitwaze bityo ngo bagiye kudufasha ni ibintu by'ubutambuko hari mu by'ukuri by'abantu bitwaza abacikacumu ngo kugira ngo babone babone ibyabo barya iby'abandi ndategereje ntegereje umuntu uzatsinda uko kuvuga ko agiye kubifata ntegereje umuntu uzanyereka urwo rubanza rwabaye ko kurucura rwo bashobora kurucura ariko narwo ndarutegereza urwo bazacura nta kibazo hari amategeko ahari niyo batayubahiriza hari andi mategeko u Rwanda ruri muri EAC hari ibihigo hari inzira nyinshi umuntu ashobora gukoresha ariko gutekereza abantu ko uyu munsi abantu bashobora kwicara bakarya ibintu by'umuntu utyo gusa nta biranababaje kuri abantu bakibitekereza
ahubwo umuntu yagira ubwoba yuko niba umubyeyi wawe yari kuzabona n'ubutabera noneho ubwo wabonetse muri icyo ngicyo ahubwo noneho bazasya batanditse
niyo mpamvu nyine ntegereje ko tureba uburyo haza kuboneka dosiye ya gacaca ivuga ko hari imitungo yangije igihe mbere ntabyo bari barigeze bavuga ubwo twajya kubona tukabona iravutse reka dutegereze turebe
reka wa mugani dutegereze turebe uko bizagenda ubwo uzatubwira kandi wowe n'ibintu bikureba hafi ni ngombwa ko ubikurikirana cyane icyo rero ntabwo cyari kiri ku murongo w'ibyo twagombaga kuganiraho nuko gusa numvise nagize amahirwe yo kukubona nkaba utagenda ntakubajije kuri ako kantu icyo twari twateganyije rero ni ibibazo by'ubukungu koko nk'uko twabivuze dutangira mu Rwanda bakunda kuvuga yuko igihugu cyateye imbere cyane ko umuvuduko w'iterambere bukataje ari mu bya mbere byihuta mu bihugu bya Afurika byose ndetse mu mibare itangazwa ubungubu bavuga yuko ubungubu ubukungu uyu mwaka wa 2023 ubukungu bw'u Rwanda buzazamukaho 6.2%, umwaka utaha 2024 uzamukeho 7.5%. Urumva ni imibare iri hejuru cyane. Hari n'indi mibare twabonye ivuga yuko ubushomeri bwavuye kuri 24% bukaba bwaramanutse bukagera kuri 17%. Iyo ni imibare itangaza. Ariko nanone tukabona umunsi ku wundi abaturage bavuze ko bashonje. Ndetse ibiciro byarazamutse ejo wundi bari bafashe ingamba zo kugabanura kuvana TVA ku biribwa bimwe na bimwe ariko nabwo ntibyubahirizwa. Abashomeri iyo umuntu arebye hirya no hino umuntu abantu uzi cyane cyane mu rubyiruko ubona abantu bafite akazi ari mbarwa. None Victor Ngabire umuntu yakwibaza hari ukuntu mu bintu bya meteo baratubwira batejo temperature azaba ari 14 ariko rosanti ari 12 rosanti ko ubwo bushyuhe cyangwa ubukonje ubwumva mu mubiri wawe none ibyo bintu bidahura imibare iri hejuru cyane iterambere ryihuse n'ubukene bw'abaturage bukomeza kwiyongera ni ukubera rosanti cyangwa se uya mugani iyo mibare ishobora kuba harimo ibinyoma byinshi nk'uko raporo zimwe na zimwe zigenda zibigaragaza. Wabivugaho iki Victor Ingabire?
Urakoze cyane, urakoze. Nibyo, ubusanzwe iyo umusaruro mbumbe w'igihugu wiyongera bigaragarira ko haboneka akazi mu gihugu, kubera ko inganda ziba zinjiza amafaranga ngira ngo wenda ntiturye mu buryo baba ari umusaruro mbumbe, ariko ni igishoro cy'inganda, nayo leta ikonsoma, nayo abaturage bakonsoma, uko abakozi bakora mu nganda bakavugana amafaranga bakajya kuyakonsoma, inganda zigakomeza zigatuna. Nuko ni ibyo ngibyo ugakuramo, n'ibyo mwohereza hanze, n'ibyo mwinjiza nimero umwe atajyamo. Ariko nibura ibyo bintu nyine bituma akazi gatanga akazi ku nganda, ibyo ziproduisa, ibyo zikora, abantu baba babigura, zigakomeza nyine zigatanga akazi, kandi nabo bakagura kubera ko babonye akazi, abantu bakagira ifaranga mu mufuka, abantu bakabona nyine ko muri porte-monnaie hari ikintu kirimo. Ibyo nibyo ni zimwe mu bimenyetso bigaragaza ko ubukungu koko mu gihugu buzamuka. Birashoboka ko ubukungu ushobora kuzamuka ariko abantu bagakomeza bagakena. Ibyo biterwa n'iki? Ubundi mu bihugu bifite demokarasi, ibihugu bigendera ku mategeko, ibihugu bicunga neza umutungo wa rubanda, umusaruro mbumbe uko yiyongera ugenda utuma mu gihugu hagabanyukamo ubukene, bigateza imbere abaturage. Nuko bakavuga bati kubera ko twazamutse, kubera ko amafaranga barayafata bakayashora mu bikorwa rusange bifitiye rubanda akamaro, noneho bigatuma aba baturage nyine babona akazi, bigatuma abantu babona amafaranga nyine. Ariko mu bihugu nk'ibihugu byacu, ibihugu byacu bikennye, bifite abayobozi nyine bataragera supero bakajya kugendera ku mategeko, abayobozi badashyira imbere inyungu z'abaturage, abayobozi bafite ibitiyo, ni ukuvuga ko bije bashyira mu mifuka yabo, ugasanga ubukene buragenda bwiyongera, ugasanga abakene bararushaho gukira, abakene bakarushaho gukena. Aha rero niho nyine uzasanga koko uriya musaruro mbumbe uhari, ariko umuntu uzamuka, ariko abaturage bakomeza gukena. Ibi rero bizana ingaruka zabyo ni izihe? Nuko haba ikintu cy'ubusumbane mu bukungu. Muri u Rwanda kiragaragara rwose, ukabona umuntu yujuje ikizu mu gihe undi adafite abatura, nuko urabona ko hari ikigereranyo kihari kigaragara cyo ko hari ikibazo gikomeye cy'ubusumbane hagati y'abaturage batuye u Rwanda. Ibi rero ni uko abayobozi b'igihugu cyacu batabibona. Iyo mibare baba bashaka kwerekana, urabona nk'umuntu minisitiri yashyize baravugaga bati twavanye abakene
ntabwo ntikumva, kubanza hari akabazo ka connection.
We hari ikibazo cya connection. Iyo mwubatse ubwo busumbane hagati y'ubukungu, bigira ingaruka ku gihe kirambye, ari ku mibereho myiza y'abaturage, ari ndetse no ku bukungu. Ntabwo umuntu ushobora kuvuga ngo uragabanya ubukene abantu bafite amafaranga ari bakeya mu gihugu. Niyo buri gihe umwaka mwahora muvuga ngo ubwo bwacu buzazamuka gatandatu bugere no ku icumi, bugere na kandi aho ya mibare yose bajya batugaragariza, nta gitangaza gihari koko umusaruro mbumbe uzamuka, ariko amafaranga ari mu biganza by'abantu bakeya. Alo,
unari nkubuze nanone, ariko uragarutse. Wakomeza.
Wi nyine nibyo ngibyo ndavugaga.
Yego.
Ko donc ikibazo no ibugo busumbane ibutuma abantu badashobora kuva mu bukene, ndetse bituma n'abaturage bumva batisanzuye. Kuko wakwisanzura utyo se ubona hari undi muntu uri mu bubaka amazu umeze neza, ugendera mu modoka nziza, buri isaha zihenze, inyama ihenze, wowe nta kintu na kimwe ufite, uburarugira gute? Donc nicyo biri abantu b'igihugu cyacu bagombye kubyumva. Donc ntidushimishwa no kuvuga ngo gutangaza imibare, kuvuga ngo umusaruro mbumbe urazamuka buri mwaka, ntiturebe ntiturwanye impamvu zituma umusaruro mbumbe uzamuka, ariko nyamara tugakomeza tukawukene. Kuko nibidakosorwa u Rwanda ruzakomeza rubarirwa mu bihugu 25 bikennye, kandi buri mwaka tuvuga ngo umusaruro mbumbe wacu wazamuka. Ni ukuvuga ko iyo mibare dutanga ntacyo mu by'ukuri ntabwo yimpresiyona. Mbere wenda abantu baba bagimpresiyoneye, ariko iyo baje bagasanga ubwo bukene buhari, n'ubundi baravuga bati iyo mibare irahari, ariko mu by'ukuri ntabwo igenda ngo igaragare mu baturage b'igihugu hose.
Wowe wemera ko koko ziriya zamuka ry'umusaruro mbumbe rihari, cyangwa n'ubutekinika wa mugani nkuko amaraporo amwe agenda bivuga.
Impamvu nshobora kwemera ko hari niyo ndebye nuko hari abantu bubaka amazu ukona ko bahari hari abantu rwose baba muri ezanse kandi nkuko nabivuze uku buryo baba ari umusaruro mbumbe hari ikibazo kijyanye na konsomasiyo y'abantu kuko amafaranga abantu badepansa nuko ni ukuvuga ko abantu bakeya dufite baba ntinga igihumbi bafite za miliyari abo bantu konsomasiyo zabo zishobora kubarirwa kuri miliyoni zindi zisigaye z'abaturage b'igihugu bakonsoma byinshi ari bakeya bikitirirwa abaturage bose nuko bafite amafaranga niyo mpamvu kenshi iyo abantu bashaka kureba imibereho myiza y'abaturage mu by'ukuri ntabwo baguma ku iki kigereranyo cy'umusaruro mbumbe gusa bafite ibindi bareba nk'ibyo kureba ubusumbane hagati y'abaturage bose nshobora kwemera nkurikije ekonomiko uko babibara mu bijyanye n'ubukungu ibi bipimo bishobora kugaragara kuko hari no mu bindi bihugu si mu Rwanda gusa n'ibindi bihugu bavuga bati umusaruro mbumbe urazamuka bakerekana ko uzamuka buri gihe ariko ugasanga abaturage bakomeza kuba mu bukene hagati narebye si mu Rwanda ibihugu byinshi byo muri Afurika niko bimeze usanga nibikeya usanga umusaruro mbumbe uzamuka ukajyana no kugabanya ubukene mu baturage babo kubera iki kubera bya bindi navuze yuko abayobozi usanga kenshi bashyira mu mifuka yabo noneho ayo mafaranga akabarirwa kuri ayo kuko baba bahodarodiko niba umuntu ashobora kwiperimenta kugura isaha ya miliyoni zingahe akagura imodoka ya miliyoni magana akagura akubaka za pasiporoma amazu ahenze ya miliyoni magana urumva izo ni konsomasiyo ziba zirimo gukorerwa mu gihugu n'amafaranga abarwa ko yakonsomwe ikibabaje ni uko byitirirwa abaturage bose b'igihugu ukamenya amatwa usanga ari nk'abantu batarenze nyine ba abantu igihumbi gusa dufite muri miliyoni cumi n'eshatu ugasanga niho bakonsoma ibyo bintu bikaberwa ku baturage bose nuko niyo mpamvu nshobora kwemera ko dushobora kuba dufite koko umusaruro mbumbe uzamuka muri buriya buryo ariko mu by'ukuri ari amafaranga akonsomwa n'abantu bake kuko dufite abantu babaho danoriki hano muri uru Rwanda babaho pe danoriki sendi irengeje nibura na Amerika aho ndigeze mbona
ndabizi ko bahari abantu babaho mu kintu cya opulence umuntu yavuga ko kiteye n'ishozi ariko impamvu tugiye ingingimira kuri iyi mibare bamwe nuko njye ntabwo ndi umwekonomisti ariko njya ndeba abantu ho biganiraho aba inzobere bavuga yuko ahantu igihugu ubwo ndavuga wenda hari parametre zidahuye mu bihugu by'i Burayi no mu bihugu bya Afurika ariko bavuga yuko croissance igeze nibura kuri 3% kandi urabona twebwe dufite ngubungubu ngo byasubiye inyuma byabaye 6.2% mwaka utaza bakarindwi n'ibice 5% ariko ubundi bavuga ko iyo nibura croissance igeze kuri 3% haboneka kurwanya ubushomeri ku buryo nabwo bihita byigaragaza kuko nibo umusaruro uhari n'ubukungu buba bwiyongera haba no gutanga akazi habaho ibindi bintu byagombye gutuma batanga akazi niba hari inganda niba hari ubucuruzi bwiyongera niba hari amaduka ashingwa batanga akazi ariko iwacu nubwo tubwira yuko ngo byavuye kuri 24% kugeza kuri 17% nabyo biracyari byinshi ariko nabyo ntawe ubyizera kuko nawe uraranganya amaso hafi yawe aho ngaho urareba nko mu rubyiruko abantu bafite akazi nyambarwa nibwira yuko harimo ikintu wenda sinzi uko ubibona ariko ni tekiniko wabivuga ubanza atabayibeshye cyane
impamvu bishobora nuko ngo bishobora kwemera reka tuvuge par exemple nk'uyu munsi muri Kigali hari ama etaje n'ama etaje hari amazu meza pe ureba ukabona ni ikirori ni indorerwamo rwose amazu meza asa neza nuko iyo aya mazu arimo yubakwa ni consommation iba irimo gukorwa ishobora gutuma uyu munsi tugaragaza ko ubukungu buzamutse ariko ikibazo cy'ayo mazu yubakwa ni uko amazu yateza kuba wubatse inzu kubera ko ufite amafaranga aho wayakuye ntawe uyazi ariko noneho ukubaka inzu muri icyo gihe urimo yubaka abafundi barahembwa izo konsomasiyo zirakorwa ariko noneho ayo mazu akazabaho ntagire abantu bayaturamo no kuvuga ko ntabwo amafaranga yuzuza nubwo ntuzagira nko mu myaka iri imbere 3-4 ugasanga par exemple nk'ayo mazu abantu kuko ntekereza ko uyu munsi igituma iyo umusaruro mbumbe watuzamuka par exemple ni nk'ayo mazu yubakwa muri umujyi wa Kigali kuko hubakwa amazu menshi meza rwose n'andi wenda hirya no hino makeya usanga umuntu yakubise etaje ahantu mu giturage kunyibaza si iriya etaje buriya izamumarira iki koko nta muntu uzajya gutura muri iki giturage ngo yikodeshe cyangwa asanga yagiye ntuzagahangara bari kubaka hari amuntu uretse kujya rwose gutabara mbona ahantu bubatse za ama etaje meza akande kaho ngira kodeshwa kibaza ho hazi n'indu zaje kukodesha nuko ibyo navyo biri mu bintu wenda muri kije bazamura ayo maitage kuko buri mazuma bazamuka nk'ibihumyo ayo mafaranga arimo arasohoka ni consommation ariko kibazo mu myaka iri imbere mu myaka 2-3 igihe ayo mazu ntaki ntazaba yinjiza kuri banyirayo nta n'ikindi bagishoramo jito muzidaba uzasanga ekonomi yacu irimo kugenda ijya hasi kuko ntacyo nuko amazu azabahombera ni ukuvuga ko barimo barainvestisa mu bintu bidafite afite ndetse bizabamarira mu by'ukuri bitazagira inyungu bibazanira na nkeya aha rero ntuzasanga nyine bigabanuka ariko muri uyu munsi dushobora consommation yacu ishobora kujya hejuru kubera izo investisoma zirimo gukorwa muri ayo mazu yo kubaka ni ukuvuga ko ushobora gusanga abafundi for example badafite ikibazo cy'akazi kuko abantu barimo bubaka ariko uzasanga umuntu wize ibindi umuntu wize ubuganga umuntu wize amategeko umuntu wize ibya informatique adafite akazi kuko aho ngaho nta muntu urimo gushoramo nta muntu utekereza gushoramo aho ngaho niho ugasanga nta kazi gahari
bo ibyo bintu by'imibare ififite wenda nashaka kubitindaho gatari kuko wambwiye ko ufite umwanya mutoya wenda turabyihutisha gusa hari aka reportage twabonye mu minsi ishize ka televiziyo imwe y'Abafaransa ariko bakoze bifashishije nabo ikinyamakuru cy'Ubwongereza cyitwa Financial Times icyo cyagaragaje ngo bifashishije ibintu byinshi amaraporo n'ibintu rwose dokumente bavuga yuko imibare itangwa n'u Rwanda mu rwego rw'ubukungu ari imibare itekinike wenda tuzabishakira undi mwanya kubera yuko ubu ngubu bihuta ahubwo nagira ngo tugaruke ku kintu cya waruvuze cy'abantu basa n'abikubiye ubukungu n'ibibazo bikomeye nagira ngo tutagenda tutavuze ku kibazo cy'itwara abagenzi mu mujyi wa Kigali warabibonye wenda wura n'ahari urabibona uko abantu babura amatagisi we biri amatagisi cyangwa amabisi we biri ubivuga ngo iki Victoire Ingabire ubona biterwa n'iki n'iki cyakorwa kugira ngo kira kibazo gikosoke biko byavuzweho mu nama y'ubukikirano ishize ngo hari ibyemezo byafashwe ariko ikigaragara no ku kibazo kitaracyamuka
ibyemezo byafashwe ntabyo bimwe minisitiri wundi w'umunyamabanga kuko yavuze ngo twatumije imodoka 300 nuko kiriya ni ikinyoma kiba kigaragara ni uko ntarimo cyangwa by'umunyamakuru abe honete uyu munyamabanga mukuru muri minisiteri y'ibikorwa remezo akubwiye ngo leta yatumije ngo 300 none se leta ntigiye kuinvestisa muri transport public cyangwa bisi 300 bayatumije he azaza ryariye nuko hari ukuntu ibyo bwaga nyine by'ibitekinikano dufite abayobozi bagira igisubizo hafi bitari mu kuri kubera ko mu Rwanda dufite ikibazo cya accountability nuko nta muntu uhari uri bumubaze ariko minisitiri ibyo bintu uvuze dabore si transport public ubwo nuvuga ko leta ari igiye kwishoramo amafaranga ese mwumva leta igomba gushora amafaranga koko muri transport public kugira ngo ikibazo kirangire kandi hari abantu baba prive bashobora gusora muri transport public ikibazo cya transport public dufite mu Rwanda ni ukubera iki ni ukubera politike ya monopole abantu bagomba gukora hari ngo wenda ushize ari twavuzeho gatoya hari ukuntu la politiki ihari usanga ariyo gukontrola l'ekonomi donc ugasanga bashaka kumenya buri wese afite amafaranga yinjiza ate yayinjiza ate donc akaba uburyo bwo gukontrola ekonomi kugira ngo bayikontrole rero hakaba monopole nakunze kubivuga kenshi ntabwo ishyaka riri ku butegetsi rishobora gukora business ngo hanyuma iyo ekonomi icyo gihugu izatera imbere ntabwo bishoboka no kubyo ngibyo no marako kenshi akunda kugarukamo na banki y'isi ikunda kugiramo inama mu bintu byo gushaka kubwira ati ishyaka rero ku butegetsi nireke gukora business kuko nirikora business ntabwo bizakunda bafata monopole kubera iki ntabwo bafata monopole kubera ko ntekereza bashaka amafaranga cyane gusa ariko ni na monopole ni bwa buryo bwo gukontrola l'ekonomi turareba abaturage bacu hari aho ubukungu bugomba kugera hari aho abantu bagomba kugera kuko abantu barutse bageze amafaranga bashobora kwishyira hamwe bakaba baturwanya kuko bafite amafaranga afite ikibazo ariko buri gihe nkunze kuvuga ko iyo strategi hari n'ibindi bihugu byayikoresheje nka za Shiri barayikoresheje kwa Pinochet ntabwo bikunda ahubwo a long term uburimo wicukurira urwobo kuko umuturage amaze kubona ko asonza kubera wowe araguhagurukana kuko ntabwo nijya gutekerezaho mu kanya ko ibintu by'ubusumbane cyane bigeraho biha umuturage akumva atishimye atisanzuye bikamutera gusandara kandi yasandarira mu muhanda donc ikirero cy'ikibazo cya transport ndi nabajije abantu bari bafite amatakisi barambwira bati ubu ngubu utegekwa kwiyandikisha muri koperative de transport iyo koperative kwa kundi kera uyu wabaga ufite imodoka umushoferi yaza gakazerita amafaranga iwawe ku giti cyawe bityo ukamumenya umushahara ukamenya uko iyo modoka izajya yigurira esansi ukamenya uko uzajya uyibikira amafaranga yo kuzahita imbiri izabishaje cyo bitamusoma noneho uwoga ukamenya uko ubijira ayo mafaranga rero uyu munsi uyashyira muri koperative koperative yawe ariko igenera ukwezi kwashika kubwira iti wenda kwinjije amafaranga angana gutya yaza ukabwira ngo winjije amafaranga angana gutya ngo turakuramo amafaranga ugasanga ngo ahubwo kugira ngo usange aricyo winjiza ugasanga ahubwo ari wowe ufite umwenda wa koperative aricyo yawe yarinjije make ku buryo koperative igomba ahubwo ugomba amafaranga koperative rero byatumye abavuga bati ntabwo ibyo bintu bishoboka iyo ni sisiteme yashyiriweho kunaniza abantu ntabwo ari sisiteme yashyizweho kuko ari uburyo bwiza bwo kugira ngo transport ikorwe neza ntabwo ari byo ni sisiteme yashyiriweho kunaniza abantu ubundi bashatse bareka bakarigirariza umuntu wese ufite amafaranga agashyira imodoka ye mu muhanda icyangombwa ni uko aba agomba kuzishyura imisoro aba agomba kwishyura izo parikingi aho yaparitse muri gare no kugira ngo bataba ipatanga ariko amafaranga umushoferi akaza akaverisi iwawe ukamenya uko amafaranga yinjiye ukamenya n'uko uzayajira ariko nta koperative amakoperative muri uru rwanda ubusanzwe ntuzigisha politiki y'amakoperative niyo yagiye ivana ibihugu byinshi bikennyemo ibihugu byinshi ikavana mu kene bagakira nta nkunda gufata urugero ku buhorandi n'igihugu nabayemo nzi uburyo amakoperative yajya afasha nk'abantu bari mu buhinzi bakazamukura rwose bagatera intambwe ariko mu rwanda ntabwo bikunze koperative zirahari ariko hari abantu bazinyunyuza bakarya imitsi y'abayirimo ugasanga ni abereyeho guhombya abayarimo doko amakoperative rero ahombya abantu ntabwo akwiye kubaho urabona nko mu bamotari bari bafite amakoperative abamotari ariko yarabahombeje nk'uyu munsi abamotari baravuga bagiye batangamo amafaranga bakabeza ngo batangamo amafaranga batangamo amafaranga y'imigabane uyu munsi bageze gutya leta irahuguruka iravuga ngo ya makoperative tuyakuyemo abantu bakabwira ngo twebwe twari dufitemo miliyoni 100 izo miliyoni zagiye hejuru ariko bakabihagarika gutyo gusa doko amakoperative yabaye ubujura hari abantu twose mu buyobozi dufite babaye abajura rwose bafite ibitiyo birirwa bayora bashyira mu mifuka yabo nyine bwa bukungu bakazamuka bakatwereka imibare izamuka ariko abantu bakena transport public rero nta kindi kiyikenesha ni iyo politiki mbi ya monopole ituma kugeza umunsi dufite ikibazo cya transport ntabwo byumvikana ko umuntu ashobora nk'ubu ngubu saa kumi n'imwe abantu batanu saa kumi n'imwe ariko umuntu akakubwira ati ngera mu rugo saa tanu uwo muntu abantu bagomba kumenya ko uyu muntu ntabwo ashobora gupfunduza kuko ntabwo yagira cyo kuruhuka ahora kuri stress na muri cyo bageze mu rugo saa tanu ari kuri stress arariye aravutse ntabwo ari ariye neza hanyuma mu gitondo akongera akabyuka nubwo akazi bagashyize saa tatu wenda bagira ngo arebe ko icyo kibazo cyagabanuka n'ubundi niyo yahandi ajya kuri iyo stress yo gutegereza iyo modoka ni boroshye ubuzima mu gihugu abantu bari kubahumeka abanyarwanda dukeneye guhumeka
nibyo abanyarwanda bakeneye guhumeka nanjye ndabyemera kandi uvuze ku kintu gikomeye cyane wavugaga monopole y'aba iri mu gukoresha ayo mamodoka atwara abagenzi ariko niyo urebye uburyo leta ishaka gukemura nk'ibibazo ireba abantu aba n'aba ntabwo ireba abaturage bose muri rusange wenda akantu gatoya ni uko mu gukemura iki kibazo mu kanya navugaga TVA yavanyweho ngira ngo ni kuri kawunga n'umuceri niba nibeshya simbizi ariko mbere yaho ibiciro bizamutse hari icyemezo njyewe maze kucyumva byarantunguye cyane ngo hari amaduka yashyizweho yitwa amishopu amishopu akaba ari amaduka acuruza ibintu byose nkenerwa ariko akaba hahirwamo n'abasirikare n'abapolisi gusa ibyo baba barabyumvise bitangaje
iyo ni politiki imaze igishyira nk'uko hari abapolisi hari abasirikare hari abakozi bo muri RCS bagurira muri iyi amishopu ibi ngibi nta gitangaza kirimo kubera ko abantu bari mu nzego z'umutekano zivuze ko ari polisi militeri rcs ni abantu bakorera dadoko ni abantu bari sharije ya leta kandi bakora imirimo nkenerwa mu gihugu hose ariko bahembwa umushahara mutoya kubera ko leta idafite amafaranga ahagije kubahemba noneho bakaborohereza muri ubwo buryo bwo kugira ngo ubwo afite umushahara uri hasi noneho bagende no ku isoko naryo rishobora kuba riri hasi ikibazo cyabaye ni uko bagarutse kuri izi serivisi gusa twakunze gusaba kenshi ko iki kibazo cyanareba n'abaganga cyanareba n'abarimu kuko abantu bose bakora muri serivisi publiki baduha imirimo ikenewe kandi bagahinga imishahara iri hasi ko bose barebwaho bakoroherezwa muri uburyo bagura mu maduka aho nta misoro imisoro ku biribwa iba itariho bigatuma bagura ku biciro byiza ubundi na politiki ubwayo ni nziza kugira ngo bafashe izo kategori z'abantu baduha serivisi koko kandi dukeneye ariko kibazo bibanda hera gusa kora bitabye nabarimo nabarimo barabigerageje mbananeza bakenshi ntabwo byari byakunda nabaganga batsa bakenshi ntabwo byari byakunda donko ni ikintu twifuza ubundi kiramutse gishyizweho kuri abantu muri izo serivisi zose byaba ari byiza kuri njye nta kibazo mbibonaho
buriya rero witegereje neza wasanga ahubwo binyuranye n'itegeko nshinga kuko urebye wa nk'icyo ngicyo bakoze bagafata akawunga bakakavanaho TVA ku bantu bose ibyo nibyo ariko niba ufashe abantu bamwe na bamwe ngo nuko bavuga bakora akazi karinda umutekano erega nta muntu udafite akazi gatanga serivisi leta ikeneye hari abarimu uvuze hari abaganga ariko n'uriya mukarani ucunga ingorofani agatwaza abantu bavuye guhaha nawe afite akamaro ntabwo wamwirengagiza donc biriya bintu kugira ngo hari ibintu bita rupture d'égalité devant la loi biri ukijyanye ugashaka umwavoka nawe nyawe ku constitutionnaliste yakwerekana ko kiriya cyemezo gihabanye cyane n'itegeko nshinga ahantu hakurikizwa amategeko ariko atari mu Rwanda bo reka wenda twihute kuko wambwiye ko ufite umwanya mutoya ndagira ngo tuvuge kuri iki kintu cya kereka niba ku by'ubukungu ariko hari icyo ushaka kongeraho kuko ngiye kujya kuri kwa kwimura abaturage
oya kava ku by'ubukungu ndumva twa ni deba ndende twazanye iki kimeko
oya ni deba tuba tugira ngo tuganire tujye impaka atureba ariko n'ibisubizo tureba n'ibisubizo ibisubizo wagiye utanga proposition wenda abantu bafatanya kureba niba bikwiye ariko hari ibyemezo byinshi leta ifata ugasanga bihabanye n'inzira iboneye hari ikibazo rero wabonye cy'abaturage barimo kwimurwa kubera yuko ngo batuye ahantu bashobora kuzahura n'ibibazo n'ibyagwiriye bariya abaturage ba Karongi na za Rubavu na Rutsiro none barimo kubimura ariko uburyo nabonye bikorwamo biteye agahinda nubwo abo baratakamba numvise ngo umuntu ufite inzu ye barimo kumuha 90,000 umupropriyeteri w'inzu barimo kumuha 90,000 wari ukodeshaga abanza bamuha 30,000 akababwira ngo ni ibirwanizi bashaka aho bajya gutura ibyo wabyumvise
nabyumvise ndabizi
urabivuga wiki rero nagiye mu bibazo byinshi
kiriya ni ikibazo gikomeye ntabwo ari ubwa mbere mwarabibonye muri Kangondo ko byagenze na za kibiraro nuko nta dufite ikibazo cy'ubuyobozi njya nibaza rimwe na rimwe ngatekereza mbese ubumuntu bwabo buri kuyobora nibyo itegeko ryo rirahari ariko mbere ya byose habanza ubumuntu kizito navugaga ati mbere ya ndi umunyarwanda habanze ubumuntu nuko ntabwo nshobora kumva ukuntu uba uri umuyobozi ukabyuka ukagenda ugasenyera umuturage ufite mu nshingano zawe ntaho ufite umushyize ugasenya gusa ubundi ukamubwira ngo ugenda ntabwo hanyuma ukaza gutaha iwawe ukaryama uri umudamu uri umugabo ukumva wakoze inshingano zawe ukumva udatuje ukumva nta kibazo ufite njye hari igihe njye nibaza nabiburiye igisubizo nabiburiye inyito icyo nakwita umuyobozi ukora ibyo bintu ndabyumva baravuga ngo hari abantu batuye mu bishanga hari abantu batuye mu manegeka hari ikintu cyitwa igenamigambi ese abayobozi bacu ntabwo bazi igenamigambi baravuga ngo ibihe byarahindutse ndabyavuga ngo nabo pe ariko ugomba niba uri umuyobozi icyo urushije n'abandi cyanatumye uba umuyobozi ni ukumenya kureba kure kureba kure ukavuga uti ibihe byarahindutse hano mu mujyi dufite abantu batuye mu bishanga dufite abantu batuye mu manegeka wenda mbere abaturage ko babwira ati na data yabavutiye n'abasore twari amaze igihe ariko icyo gihe wenda ibyo bigiye bitarahinduka ariko nk'umuyobozi ugomba kwereka uruka avuga uti kubera ko ibihe byahindutse uyu muntu utuye mu gishanga agomba kuhava akagera aho atura umuntu utuye mu manegeka agomba kuhava akagera aho atura noneho ugategereza ugategereza ukavuga uti umuntu ngomba kumukura aha agomba kujya he bizagenda gute ugakora igenamigambi icyo ni ikintu cya mbere kiranga umuyobozi mwiza ni uko amenya gukora igenamigambi kureba kure agakora n'igenamigambi kugira ngo abaturage be nyine babanda afite mu nshingano ze bashobore kugubwa neza kuko imwe mu nshingano z'umuyobozi ni ugutuma uwuyobora agubwa neza none reka tuvuge hari poroje nziza iri munsi yo ku Muhimara hari gereza ni poroje y'abasuwisi akantu k'akaca kari gahari ariko bakoze ku buryo bafasha abantu bakaba babakiza ahantu bakabakodeshereza hanyuma barimo barubaka ama etage za apartement noneho bagakora ku buryo abantu bazaza bagakomeza bagatura aho bari batuye niba bari bafite inzu wakodeshaga bazakongereraho nyine umuryango umwe niba bari bafite ebyiri bazaguha imiryango ibiri nuko urumva ni hahandi mukanya vugaga ati itegeko nshinga ubunda imunyitegeko nshinga bavuga ko umutungo w'umuntu ari ntavogerwa urumva nk'iyo solution ya iri gukorwa na n'ubusu n'abasubizi iri gukorwa mu gace gatoya cyane ko nabonye n'amazu barakuba amazu ageze nko kuri atanu ariko ageretse nka kabiri cyangwa gatatu ubwo bigaragara ko azakurwamo abo bantu muri ako gace kuki iyi inspiration abantu muri ubusubizi batuzaniye umujyi wa Kigali ukayifata kuki itenspira ngo buri umwe bavuge bati yewe tubonye ikintu cyiza reka bari ko dukorera byose bakirukanye kuvuga ngo barasenyera abantu hirya no hino ariko ikintu kibabaje nibyo koko abantu basenyera bari mu bishanga ariko ubu ngubu bya bindi navuze by'abayobozi bamwe dufite badatekereza mu nyungu z'umuturage batekereza mu nyungu zabo hari abantu hari igihe baprofite muri iki gihe barimo bavuga ngo haje ibyiza bagasenyera abantu bari mu bishanga no mu manegeka ugasanga barimo barasenyera abantu badageza aho bakorera n'amanegeka batageza aho bakorera n'igishanga ariko kugira ngo bigendere mu gikundi bisakurize rimwe bivugirwe rimwe hanyuma baze bavuge ngo abantu muri abo babimuye umuntu akakubwira ati ndashaka kugusha ubutaka ukumva umuyobozi arimo aravuga ngo ariko umuturage ngo akabwemba azabagurisha yitonze n'ibiki byose kuki uzi umusenyera kandi ahantu hari atari mu manegeka ariko kubera ko hari umuntu kanaka ufite amafaranga ushaka we kuhubaka za patoma arimo arubaka ibice bya patoma bimwe yarabyubatse none araprofita ahita abwira wowe muyobozi n'abariya bahita bakuramo bitakomeza nubake umuyobozi agatinyuka akabikora ese uwo muyobozi yumva abereho umuturage kuko ashinzwe kuyobora kuko ni ikibazo dufite dufite abantu bicaye mu myanya y'ubuyobozi bakunda ibyubahiro bagira amahirwe n'amafaranga akabageraho ariko badafite mu gutekereza kuri wa muturage ufite mu nshingano zabo nk'umuntu bashinzwe kuyobora ni ikibazo dufite gikomeye muri ibyo byo gusenyera abantu harimo ibyo bibazo bibiri icya mbere ni gusenyera abantu ntajya n'amigambi ryabaye ngo utekereze ndagusenyera ndagushyira hehe umuntu w'umubyeyi agatinyuka agasenyera undi mubyeyi ufite abana akabashyiraho nibonye nyabisindu abantu basenyewe barara hanze aho ngaho ariko niba mwibuka igihe basenyaga za kangondo n'ikindi gihe basenyaga ntekereza ni muri za 2020 cyangwa 2019 2020 mbere ya covid mwabonye niba mwibuka neza nyakwigendara ntwari yari agenda ijoro ajya kureba abantu baryamye munsi y'amahema imvura irimigwa uwo muyobozi ukabona nk'ishusho nk'iyo ntigukore ku mutima ariko bugacya ukirenza umwaka ukongera ukagenda ugakora ibikorwa nk'ibyo ntabwo mbizi ukuntu rwose tuzabigenza sinzi ikintu kizakora kugira ngo abayobozi b'u Rwanda bumve ko badufite mu nshingano bagomba kudutekerezaho mbere yo gukora nk'aho nta mutima bafite wa kimuntu
ni abantu b'ababyeyi ariko batagira impuhwe ikibazo rero ni uko iyo umuntu ashatse gusakuza aharanira uburenganzira bwe bimujyaho ingorane ubu ngubu ngira ngo hari abantu bafunze n'ubu ngubu bazira yuko bazamuye ijwi ku kibazo cya kangondo numvise hariya nabo basakuza batakamba kubera akababaro ariko ntawamenya niba hari ikibazo kizabamo ese wowe wenda ujye uganira n'abantu bamwe na bamwe bo mu nteko ishinga amategeko kuko ni intumwa za rubanda zagombye kuvuganira abaturage hari uwo muganira ukumva avuga ati nzakibaza mu nteko wenda nibura tugire uko tukijyana muri komisiyo y'imibereho myiza y'abaturage cyangwa y'ubukungu hanyuma tujye kuvuganira bariya abantu
sisiteme yo mu Rwanda uko yubatse ngira ngo nubwo muri hanze murayizi nuko iyo ari iyo byakozwe kuriya nta muntu n'umwe utinyuka kuvuga nuko ugira ngo uwo muntu burabuze yaba umuparomantere nta muparomantere utinyuka kuvuga kuko ari kubwira ngo ni uko biteganyijwe ni uko bigomba gukorwa ndabyumva rwose ko abantu bavuga ngo bagomba gukura kurinda abantu ubuzima ariko nkuko nabivuze biba byagombye kubanza kuba biri mu igenamigambi ntabwo ari ibintu bagomba guhutiraho bakabikora gutyo gusa icya kabiri bakahagombye kuba ari umuntu uri hafi ureberera umuturage akavuga ati umuturage wimuhutaza wiprofita ko barimo basenyera abantu ngo ushake n'umutungo we n'inzu yo kuyisenya bigenderemo kugira ngo umushoramari ufite icyo yagupfumbatije hanyuma azakomeze yubakira umuturage bigende gutyo gusa nuko nta mudepite ndugutinyuka kuri ubu tujya n'umudepite dufite amatorero menshi dufite kiliziya nta muntu nta muntu wo muri abo bihaye imana muri abo bavuga ngo barasenga ndumva atinyuka kuvuga ati bayobozi bacu nimusubize umutima intemberero mugire uwo muntu niyo gushyira umuturage mufite mu nshingano zanyu niyo kumushyira ku gasozi ntawe ndumva nta muntu hano utinyuka kuvuga ndi muri bake batinyuka kuvuga bakantera amacumu bakantera bakantuka ibyo bashaka byose ariko ndumva biri mu nshingano zanjye zo kubita abayobozi ko bafite inshingano zo kurinda ubusugire n'imibereho myiza by'umuturage afite mu nshingano zo kuyobora donko zindi by'umuntu agomba kubikora nagize amahirwe nabonye nabera na organisation ya CTPC ya CTPC yitwa Clado yatinyutse kubyamagana no kubwira umujyi wa Kigali ndetse bagatinyuka bakabandika kubwira ati murimo muri icyo uburenganzira bwa muntu murahonye uburenganzira bwa muntu urebye buryo bari abantu barimo basenyera kandi bwami ibintu bibabaje uziko basenyera abantu bakibagirwa abana bigaga umwana yigaga aho yigaga azajya kwiga hehe ko umusenyeye se aho yari atuye ikigo yigiragaho muri uyu munsi dufite ikibazo cy'ubucucike mu mashuri hose mu Rwanda ntabwo ari ibanga ni ikibazo dufite hose uwo mwana aho yigaga niba mumusenyeye akaba adashobora kongera kugaruka kuri icyo kigo ni hagati mu mwaka kugira ngo iwabo bazongere bamubonere ahantu ashobora kuzongera kujya kwiga ni ikibazo gikomeye ntabwo bizakunda aho ningaruka kuri cya kibazo kwavugaga mu kanya cy'ubukungu ni gute dushobora gutera imbere tukarwanya ubukene igihe umuntu ibyo yari yarubatse tuvuge umuntu yubatse inzu afite imyaka hagati ya 25 na 35 ashyiramo amazu azajya akodesha aravuga ati aya mazu azanihira abana banjye bijye mu ishuri rwose nanjye azasajisha ukaza kumusenyera ari hagati y'imyaka 45 na 50 ntagifite imbaraga zo kuzakora nk'uko yakoze imbere akiri umusore ngo ashobore kubaka ayo mazu uramusenyeye nta n'ingurane umuhanda n'ikintu umuhaye ngo ugenda gusohora ibihumbi 90 umuhaye ibihumbi 30 umuntu akina amafaranga azamumarira hano muri Kigali kose turabizi ko amafaranga ntacyo azamumarira notere muramusenyeye rwo kumushubira inyuma mu bukene abana yari afite bigaga ntabwo bagishoboye kwiga kubera ko aho yakuraga amafaranga uraharanduye abana bimutse bajya hano kure badashobora kongera kwiga ubwo se harya ubwo bukungu bwacu burazamuka cyangwa burasubira inyuma kuko nibyo bajya babitekereza muri iyo mibare bakora bajya batekereza bajya bati mu gihe kirambuye ntabwo ubukungu bwacu buzazamuka buzabusubira inyuma kubera ibi bikorwa turimo dukora uyu munsi nuko niyo batekinika niyo bagira gute ntabwo uzavuga ngo wakuye abantu mu bukene ahubwo wabafashije kubusubiramo igihe bo bari birwanya bakavuga kuko hari ibintu abayobozi bacu bumva bagomba kumenya hari kimwe ukora ukamenya wagombye gutekereza ingaruka kibugire zingana gute kurwana no kuvuga ngo uri kuvana umuntu ngo urakize ubuzima bwe ugasanga ahubwo urimo uramwica n'abamukomokaho nabo barimo baratsinagara nuko umuntu yagombye kumenya ko ati iyo musenyeye umuntu ingaruka zabyo zingana gute abamukomokaho uwo muntu nsenyeye abamukomokaho n'abazamukomokaho bazajya bati kuko babatsinagaje afite aho yari ageze umushubije inyuma kuri ze afite abana ubu ngubu yagombaga kubarihira bagombaga kwiga abo bana ntabwo bakize bavuye mu mashuri sindi neba nk'ibyo bintu byose abanza kubitekereza bagategereza akavuga ati iyo dusenyeye imiryango 5,000 tujya dutekereza ko ari nk'ibihumbi 500 cyangwa miliyoni y'abanyarwanda dushubije mu bukene niba bashoboraga gutekereza icyo kintu ntekereza ko bajya babanza bagakora igenamigambi ryatuma bavuga bati ntabwo ikintu turi bugikore kugira ngo abaturage bacu tubafashe gutera imbere
wa mugani yaba bavugaga bati mwerekeze hariya niyo bafata ahantu mu kibuga bakahashinga shitingi bati muri hariya byakumvikana ariko wa mugani birababaje cyane kubona abantu bafite abana batamenya ko n'aba bandi bakeneye kubaho neza ukamwohera gutyo gusa kugenda birwarize urumva ni ibibazo byo kwamaganwa ntabwo nari namenya yuko Karado yagize icyo bivugaho ariko ubwo niba batinyutse bakandika bagahamagara ubuyobozi nabo gushimirwa bo reka rero wa mugani twihutisha igihe kitaza kudushirana ndumva kuri iki kibazo wari ubivuzeho bihagije kandi ndagushimiye tujye ku kibazo
akantu nashakaga ariko nkunda no gutanga proposition mu kanya navugaga ko hari abantu bashora amafaranga barimo kubaka amazu ma etaje meza dufite hano mu mujyi wa Kigali ariko njye nagira ngo mbwire aba bantu mbahe igitekerezo bo bubaka amazu bareba isoko ry'abanyamahanga nuko birababaje ukaba uri mu Rwanda ugatekereza kubaka parasoma igomba kuzakodeshwa n'umunyamahanga uzaza akatwishyura 500,000 akatwishyura hejuru kuko nta parasoma ushobora kubona muri Rwanda iri munsi y'ayo mafaranga niyo yubatse inzu wenda itari muri za parasoma wagenda ugatse inzu iri hariya akavuga n'300,000 n'300,000 kandi kuki badatekereza njye ndagira ngo mbagire inama kugira ngo ayo mafaranga yabo mu myaka iri imbere atazapfa kuko arubaka iyo nzu ikagenda ikamara imyaka ibiri ikamara imyaka itatu ikamara imyaka ine nta muntu uyirimo kubera ko nta muntu ufite ubushobozi bwo kuza gukodesha iyo nzu nagira ngo mbagire inama nibatangire kubaka batekereza isoko ry'abanyarwanda bavuge bati umunyarwanda afite ubushobozi bungana gute tujya nk'ubu ngubu hari abana biga muri za kaminuza tumaze kugera za kaminuza nyinshi ugasanga umwana ajya kuba mu ko bita geto geto nakumba kamwafata karimo ibintu byose n'amasafuriya na computer ye n'ibintu byose abarwana ibitabo bye namakaye n'ibintu byose tumeze nk'uko twitabishatu muri gereza aka imbaho eshanu babakubariye ugomba kurara ukaraza nawe n'ibyo byose ndoko gatanga uwo mwana nawe uri muri university arimo riga reba kwiga uwo muri akazi nkako ngako ntabwo muri ubwo bukene no mu bukene bwawe nta ipfanisho n'imwe ndoko nta bwisanzure bizamo no mutwe wawe harakomeza gafungana nkako kazi ubayemo abo bantu nimeje mubagira inama nibubake za appartement ziri ku bushobozi bw'abana biga muri kaminuza ku buryo bashobora amwe abana babiri bashobora gufata appartement ifite ibyumba bibiri na gasaro na gakwizine ugategeza uti aka kantu nkubatse kari kuri leva y'abana buri muri kaminuza aya mazu nyubatse ari kuri leva y'abafundi y'abazunguzaji ariko bajya batekereza urabona ari amazu bagiye basenya muri za kangondo umuntu yarakubwiraga ati njyewe yinjizaga 500,000 ku kwezi kubera nyine amazu yabaga yubatse arimo abantu bafite izo kapasite abantu barimo bakaya amazu uyu munsi ari moderne bayubatse ariko bagatekereza kapasite y'iryo soko nk'iryo niba ari 500,000 yarategereje ku muzungu uzaza akavuga ati reka ndebe uburyo 500,000 nyakura mu banyeshuri bari muri kaminuza nyakura mu bafundi nyakura mu bandi bafite akandi kazi kurirya akubaka inzu nziza ya appartement ariko agashyira mwe abo bantu nabo ntibafunguke mu mutwe yabo be kubakira isoko ry'abazungu badahari nibubakire isoko ry'abanyarwanda bahari mu bushobozi buke bafite bamenye ko 500,000 bategereza ku kwezi bakamara imyaka 5 ntayo bari binjiza bashobora kuyabona bubatse ayo mazu ari moderne kandi bagashyiramo abo baturage bafite ubushobozi bukeye nicyo nashakaga kongeraho ngo bagerageze bahindure atarese doko dufite uburyo abo bantu bacu bafite amafaranga bazi ko abaturage benshi b'abanyarwanda bakeneye itego gasanduku arimo gukora aragikorera atekereza isoko ryo hanze bikamuviramo igihombo n'icya kinini navuze ngo nubwo uyu munsi turimo tuvuga ngo ubukungu burazamuka hari igihe no muri iryo tekinika n'iyo mibare no ngo burazamuka bitazakunda kubera ko iyo konsomasiyo izaba idahari bararangije kubaka amazu kandi amazu ababwamo n'imbeba kuko abantu bayubakiye batekereza umuzungu kandi nta muzungu uhari kuza kuyikodesha nibatekereze umuturage w'umunyarwanda ufite amafaranga make yinjiza abo bana b'abanyeshuri babe ahantu baba epani barebe ko batinjiza amafaranga bategereje ku muzungu umwe bakayabona ku banyarwanda batekereze umunyarwanda mbere yo gutekereza inyamahanga
urakoze cyane ngira ngo nanjye narabyumvise yuko amazu menshi yo muri Kigali ayo mataje bazamuye abereye aho nta bantu bayakodesha bamugani bashobora nabo kuba bamaze kubibona ngira ngo ibyiza nuko bakumva iyo nama yawe ariko rero birababaje cyane bari abantu barimo kohera badafite aho bajya leta yagombye gushaka uburyo bagoboka bakava mu bibazo barimo kuko nyine nk'uko umaze kubivuga barahangayitse bo ingingo ya nyuma rero madamu Victor Ingabire twari twatekereje n'ingingo ijyana n'isabukuru ya 60 y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika iyo sabukuru yizihijwe ejo bundi ku wa 4 ku tariki 25 z'ukwezi kwa 5 kubera ko nyine umuryango n'uwundi washinzwe icyo gihe wari Organisation de l'Unité Africaine washinzwe ku itariki 25 z'ukwezi kwa 5 mu mwaka 1963. Ku ifoto y'urwibutso y'abaperezida 32 bari bari Addis Ababa icyo gihe washinzwe umuryango harimo n'uwari n'ifoto y'uwari umukuru w'igihugu cy'u Rwanda icyo gihe ari we Gregoire Kayibanda. Ndumva rero u Rwanda narwo birureba cyane cyane ko rutigeze ruvamo ubundi rwakomeje kuba muri OUA nyuma iba Union Africaine ndetse no mu gihe cyashize ngira ngo Perezida Kagame niwe wari umukuru w'uwo muryango. Impamvu yatumye mbitekereza nyine ni uko bitureba ariko nakurikiye ijambo umuyobora Union Africaine ubu ngubu ari nawe Perezida wa Komore Azaria Soumani yavuze yuko yishimira ibyagezweho nubwo atavuze ibyo ari byo cyane cyane ko bitanagaragara cyane ariko yinsista nanone ku bibazo by'inzitizi by'uwo muryango cyane cyane birimo amakimbirane intambara hirya no hino muri Afurika ariko icyantangaje ni uko asaba ko Afurika igira ijambo mu ruhando rw'isi batabanje gukemura izo nzitizi bafite ahubwo agasaba noneho ko bajya nari kuza ku Kigali kwa bukanya ariko ko twihuta ngo babamambuye uriya muryango witwa Jeve byarantangaza cyane ariko mbere yuko wenda njya kurondogora madamu Victoire Ingabire OUA urayizi Union Africaine urayizi wowe mu myaka 60 wayiha amanota ngahe ubone yaramariye iki umunyafurika muri rusange
ya kuri za manota biragoye nayiha icyakora kwanga kuri hesheke nayiha 5 ku 10 nayiha 5 ku 10 umuryango wa Union Africaine ntabwo ushobora gukemura ikibazo cyawe uyu munsi ni ikibazo cya Afurika ubwanyu nyereka ikibazo na kimwe umuryango wa Union Africaine ushobora kuba warakemuye itacyo nta ikigaragaza ko nta n'icyo ukemura ni uko iyo habaye ibibazo urabona ahubwo hari indi miryango igiye igabana mu karere nk'iriya ya CEDEAO, EAC, SADC iriya yo muri Afurika Centrale na Maghreb navuga ko abanyafurika bagabanyijemo ibice bitanu doko bakajya muri iyo miryango burasirazuba uburengerazuba amajyepfo Afurika yo hagati hamwe n'iriya Afurika y'amajyaruguru iyo miryango ariko nayo hari aho yajyaga igira akamaro cyane turebye nko muri Afurika y'Uburengerazuba ntiwasangaga CEDEAO ifite imbaraga ikavuga igatanisha ibihugu byabo ku murongo ariko ubu nabyo wabonye imiti yashize habaye za kudeta bagafata ibyemezo ugasanga ntacyo bitwaye kubera iki kubera ko isi y'uyu munsi iri kujya mu kindi cyerekezo nuko ibonye iriya ntambara y'Abarusiya na Ukraine iyo urebye ukuntu Abarusiya Abashinwa biriya kiriya bita BRICS kirimo kishyira hamwe iyo urebye ko oni yari ihari kuko ubundi niyo yitwaga ko ari umusifuzi w'isi yose uyu munsi nta cyemezo gifata ngo kigishyirwe mu bikorwa ni ukuvuga uyu munsi isi irajagaraye ukuntu ubwo isi ijagaraye ukuntu rero isa n'irimo kwishakisha basa nk'abarimo kongera gufata icyerekezo gishyashya cyari igihe cyiza cyo kugira ngo Afurika ibone umwanya wayo bakunze kuvuga ngo Afurika niyo aderisi donc ni isi y'ejo mu by'ukuri zabishingiye kuri Afurika kubera ibintu bibiri icya mbere dukize ku bukungu le matière première mvuga mu kinyarwanda ko umuntu yabyita dufite ubukungu kamere bwinshi muri iyi minsi buri muri Afurika icya kabiri tugenda tugira abaturage benshi ku buryo turi main d'oeuvre donc ni twe abashaka abakozi mu myaka iri imbere ntandi bazajya bakura bari muri Afurika nuvuga ko uyu munsi Afurika yagombye kureka avuga ati ubwo ejo ari twebwe tuzaba bose barebaho twagombye kwendetsa muri education mu burezi ku buryo abanyafurika bose baba bari barediki bashobora gukora noneho izi matière première dufite tukazikorera hano iwacu naho ugasanga abazungu ahubwo noneho bazi iwacu bataje kuvoma ahubwo baje kugura ibyo twebwe twakoze kubera ko abantu bacu twabahaye akazi bize nako bagakora ibintu bigakorerwa iwacu noneho bakabitwara icyo gihe tukabona koko ko bari twebwe noneho dusa n'abayoboye isi ariko ese dufite abayobozi batekereza gutyo ntabo dufite abayobozi dufite Union Africaine nta kintu imaza nabivuze dufite tubwiye uyu munsi ikibazo kiri hagati ya Congo n'u Rwanda Union Africaine hari ikintu igeze gikorayo nta kigeze gikoraho n'ingabo ziriyo n'izabone nazo zitageze icyo zikora na n'iza yatuzagiyeyo ntacyo zikora byonyine biteye ikibazo kumva ko ibihugu bibiri byo muri Afurika bihanganye kugeza kuri rwa rwego donc igihe abanyafurika hagati yacu tutarishakamo amahoro ngo tuvuge tuti tugomba kubana neza tugomba guhahirana tugomba abayobozi bakumva ko babereyeho abo bayobora batabereyeho gukorera abo bamasi b'ibihugu abayobozi bacu bakumva ko babereyeho guteza imbere ibihugu byabo batabereho gufatanya n'abamasi b'ibihugu bakaba amafaranga duke ku bakigabanira bagashyira mu mifuka bagakomeza bakigumira ku butegetsi banyunyuza ibihugu byabo banyunyuza ibihugu bituranye bagira gute donc igihe iyo esprit ya panafricanisme itarinjira mu banyafurika koko turituma banyunyuza dufite uyu munsi Union Africaine nta kintu imaze nta n'icyo mbona hari ikintu ejo bundi nabonye muri uku kwezi igihe umwami w'ubwongereza bamushyiragaho abonye ko abaperezida benshi bo muri afurika bagiyeyo hari abandi banyafurika bakeya bahuye bakeraho ikintu bise alliance politique africaine ni ikintu nakurikiye ibyavugiwemo n'iki nsanga basa nkaho bashaka ndako nabo ubwabo abari abagiyemo benshi ni abaminisitire b'ububanyi n'amahanga bo muri ibi bice bitanu navuze bya afurika muri iyi miryango ya CEDEAO CEDEAO n'ibyo muri Maghreb icyo bavuga nabo baravuga bati ariyo miryango itanu mvuze ari na Union Africaine bose baravuga ati imiryango nta kintu kimaze nta kibazo gishobora gukemura bati birakwiye ko uyu munsi abanyafurika twicara tukabirebera ibyidukwiriye ni iki icyo tugomba gukora ni iki ikintu kinshimisha uyu munsi ni uko urebye abantu barimo babyiruka batoya benshi muri Afurika uri gusanga bari kuzana uwo mutima koko kuvuga bati birakwiriye ko Afurika ubushobozi bwayo mu bushobozi bwayo yiyubaka ikagira imbaraga zikomeze guhora barwanira kujya kwifotoza perezida wavuze uri perezida wa uyoboye ni Afrikani uyu munsi nabonye jo na discours perezida Ruto nawe yavuze icyo gihe avuga ati birababaje ko tubyiganira kujya kwifotoza Amerika yadutumiye Abarusiya badutumiye Abafaransa badutumiye igihugu kimwe kidatumira ibihugu 50 na bingahe twese tukajyayo ati ufite umunota umwe wo kuvuga gusa ati ntabwo mu munota umwe ushobora kuvuga ngo uvuge ibibazo byawe uvuge ngo icyo kibazo ibibazo ufite mu gihugu cyawe hari icyo ubiganireho ati cyo dutangira mu by'ukuri twagiyeyo ni ifoto ati ese birakwiriye ko kuko dukomeza gukora gutyo tugenda tuvusha amafaranga y'ubusayidi ubu tugiye kwifotoza kongera tukagaruka ibyo bintu rero abantu bashyizeho yari yanze kwa apa aliyansa politiki afurikani ibyo ni byo bari bakwifotoza kandi ati bikwiye guhinduka ndizera ko iyo mpinduka iyo nkubiri hari mu bantu batoya bo bavuga bati Afurika ikwiriye guhinduka kuko kubaza bishyira mu bikorwa ku buryo twubaka Afurika ifite abayobozi batekerereza abo bashinzwe kuyobora badatekereje mu nyungu zabo no mu nyungu z'abavutse ibihugu.
Urakoze cyane. Uriya muryango ujya gushingwa ngira ngo ababikurikiye neza ubundi the pioneer bawo cyane wo muri Ghana witwaga Kwame Nkrumah wo muri Ethiopia mwami w'abami Haile Selassie bo bari batekereje ikintu bita Etats Unis d'Afrique bashakaga ko habaho Etats Unis d'Afrique nk'uko hariho Etats Unis d'Amérique. Impamvu bitakunze kugira ngo basinye niyo charite bashyiraho uriya muryango babanje kujya impaka nyinshi cyane ngira ngo banawusinye nijoro cyane byatinze kubera ko batari bumvikanye ariko atari bo ubwabo ahubwo ari bamatse ibihugu babonaga nibashyiraho izo Leta Zunze Ubumwe z'Abanyafurika wenda batazabasha kubinjirira nk'uko babikoze nyuma. Ariko mu kintu uriya muperezida wa Komore yavuze Hazari Assoumani hari ikintu yatangaje ariko ni nk'ibyo arimo kuvuga wenda igisubizo uri bumwenda cyumva zone africaine de libre échange ukuvuga kuvanaho indangamuntu n'amapasiporo ariko la circulation de biens de personnes mbese ibicuruzwa bigatambuka hanyuma ngo hari umushinga w'itegeko ubwawa akoro w'amasezerano ariho yasabye abandi ba perezida bose gukora uko bashoboye bagasinya ayo masezerano reza sinzi niba bazumvikana bose bazayasinya ariko se ubona nkubwiye nti gisubiza uri bumwe ndacyumva ubona ayo masezerano iyo zone de libre échange muri Afurika ishoboka itwaringa
izashoboka ayo masezerano yanasinyiwe hano i Kigali nabwo ni amasezerano yanasinyiwe hano i Kigali noneho bemeza ko baza nyine bagomba kuyashyira mu bikorwa ko kugeza umunsi nyine ntabwo birashyirwa mu bikorwa kubera ko kwa kwikunda ntabwo bishobora gukunda igihe abanyafurika none tuza kugira ngo tuvuge igihugu kimwe gitera ikindi tukarwana bizashoboka bite igihe tuvuge nk'ejo bundi muri Sudani abantu bamwe bahagurutse bakarwana nuko igihe tutarubaka demokarasi tutarubaka ibihugu bishingiye ku mategeko ibihugu ngo byumvikane ntabwo bizakunda nuko barasinye mu masezerano bayasinye hano i Kigali ariko kugeza uyu munsi ntegeza ko ibihugu byaratifiye bigomba kuba bitarenze nka 4 cyangwa 5 ntabwo mperutse kureba aho bigeze ariko nuko abanyafurika dukunze no kuvuga cyane ndabona cyane ko dukunze kuvuga ugasanga rwose eloquence turayifite ariko nyuma y'amagambo ese ibikorwa birahari ugasanga ntabyo nuko ayo masezerano barayasinye ariko kugeza uyu munsi ntabwo none se amasezerano yasinyiwe hano i Kigali none se uyu munsi ibicuruzwa byo hagati y'u Rwanda na Uganda biraza ntabwo bizahari ibicuruzwa ubu ngubu bikomerwa bitava mu Buganda bivuze mu Rwanda kandi byaratumwaga wenda ibicuruzwa bimwe na bimwe by'ibicuruzwa bimwe na bimwe bijya hasi hari ibicuruzwa bimwe na bimwe byavaga i Burundi biri by'imbuto n'ibiti byose ntabwo biza reba deja ni ahantu duturanye ntabwo dukorana ubucuruzi mu rugo duturanye wese niba tudakorana niba tudashobora gukorana ubucuruzi n'abandi duturanye ariko tuzambuka tugenda turi gucuruzanya na Nigeria tujye gucuruzanya na Senegal ikitoko hari ibintu dufite ibibazo abanyafurika hari ibibazo byinshi tugomba kubaza igihe cyose tudafite abayobozi babanza gushyira imbere inyungu z'abaturage babo zabo bayobora dushobora kwicara tugakora amatangazo menshi bagakora imigisha ku bintu byinshi ariko mu by'ukuri bitagize icyo bimaze bitazagira na rimwe binashyirwa mu bikorwa kuko ni amasezerano yasezera bayasinye bemeza ko kuva ku itariki ya mbere z'ukwa mbere 2021 yagombaga kubashyirwa mu bikorwa ariko se harya hashize amezi angahe M23 kabirateye u Rwanda na Congo bikabirongiye birashyamiranye bose se ntibayasinye
nibyo se ni nka bya bindi muri se bavuze ko bagiye kuvanaho ma ziranzandiko z'inzira bakazajya bakoresha irangamuntu gusa babyemeranywaho barangije bukeye u Rwanda ruhita rufunga imipaka arumva ntabwo kwa mugani bizakomeza gutyo ariko harimo n'ikibazo nyereka cya credibility y'ibyo tuvuga nabo ubwabo wa mugana w'abayobozi b'ibihugu nibwira ko babitesha n'agaciro ejo nahoze nkurikira perezida Museveni yarayoboye inama ngo y'akanama gashinzwe amahoro n'umutekano muri Union Africaine biga ku kibazo cya Sudan hari na kintu basoye cya Feyodorute noneho Museveni aravuga ati Abanyasudani bagomba kumenya yuko Sudani atari ingabo Sudani atari uriya mutwa wa FSR uhanganye nyine na general uyoboye ingabo batagomba kumenya yuko Sudani ari iy'abaturage rero bagomba kurekura hanyuma abaturage bakitorera abayobora ibyo avuga ubyumvise mu magambo avuga uti ibyo nibyo rwose aravuga ibintu nyamwe ariko wareba umuntu ubivuga Museveni uvuga ko ubutegetsi ari ubw'abaturage amaze imyaka 37 ku butegetsi bibaza niba ari ubutegetsi ashaka no gusimburwa Dayeri n'umuhungu we bibaza niba afite credibility yo kuvuga nk'ibyo bintu kandi si Museveni wenyine hari abavuga yuko Union Africaine ari krebo y'abadiktateur kandi ntabwo akenshi baba bibeshye ni ikibazo rero wa mugani uriya muryango ngira ngo ntituri bubitindeho cyane wabivuze bihagije ariko Union Africaine nk'abanyafurika mbona nta kizere dufite yuko yazagira igihe ikora nk'ibyo abaturage b'abanyafurika bose bifuza ukanongeraho ko kugeza uyu munsi tumaze imyaka irenga 60 ibihugu byinshi byigenga ubu ngubu amafaranga umuryango ukoresha uyahabwa n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi niba tudashobora kwihaza nibura ngo tubone amafaranga dukoresha muri uwo muryango abo ngabo bayaduha nibo bazajya batubwira nibyo dukora bara Victor Ingabire rero ndimo ndareba isaha wampaye reka duse n'abagana ku musozo ariko nkubaza niba hari ubutumwa ufite bwo gutanga ku ngingo zose twaganiriyeho icyo waba ushaka kongera wacyongeraho hanyuma dusoze ikiganiro
oye murakoze ubutumwa ntanga bwa mbere ndabuha abayobozi b'igihugu cyacu kuzirikana iteka mu bikorwa byose bakora kubanza kuzirikana akavuga ati iki gikorwa ngiye gukora nta ngaruka mbi kiri bugire ku muturage nshinzwe mfite mu nshingano zanjye ukabanza ukagitekereza ejo bundi ari umuntu twaganiriye bavuga byo gusenyera mbi ati ari umuyobozi muri njyanama aravuga ati njye nabaje mu egitifu ndavuga ati ibintu aravuga ati natwe amategeko baturutse hejuru avuga ngo tubikore tubikore ariko noneho ndagira ngo mbwire aho hejuru ayo mategeko aturuka abantu batajya banasobanura aho ariho abo bantu bo hejuru iyo ngiyo bajya bibuka ko mu nshingano bafite ari imibereho myiza y'abaturage ari ukugubwa neza kw'abaturage bajya abandi batekereza ndetse iri tegeko dutanze ku muturage riramugeraho izihe ngaruka ndabagira inama nabivuze mu buhungazo kw'aba Pinochet bagiye bakora ibintu nk'ibyo ngibyo byo gupyinagaza abaturage ariko byarangiye abaturage bumva ko afite uburenganzira bwo guhaguruka bagaharanira uburenganzira bwabo gukomeza gukora ibintu nk'ibyo ngibyo hari igihe ngo wirukankana ntumba ajya bavuga n'ibyatungwaga ngo ryirukankana ukarimara ubwoba hari igihe umuntu ahinduka umurakare n'icyo yakavuga ati gupfa ni ugupfa kubera ibyo akorerwa ntabwo byumvikana ko sinzi impamvu abayobozi bacu nk'ikintu nk'icyo nicyo batabyumva bakumva rwose bikwiriye ko bagomba kugira icyo kugira kudatekereza ku muyoboko muturage wabo ngo haba muri ibyo bakamenya ko gukora imibare uyu munsi yuko ngo ubukungu bwacu buzamuka kandi abakene abantu barushaho gukena bakarore kuri amafaranga y'abantu bakeya bari mu gihugu bakamenya ko ibyo bintu bizaduheza mu mubare w'ibihugu bikene bo bazakira n'ibyo bari bakeya ariko u Rwanda ruzakoma mu bihugu bikene rero niba dushaka bya bidora tuvuga mu Rwanda twaruteje imbere nidukore ku buryo koko abanyarwanda bava mu bukene muri rusange atari abantu bakeya dukore ku buryo ubukeya bw'ubukungu dufite mu gihugu cyacu busaranganywa mu gihugu cyose ndagira ngo mbwire abanyarwanda bayoborwa cyane abasenyerwa ubuyobozi bwo kubakunda kuvuga ngo ubwo butaka buzakomeza bubwanye nyamuneka ntihakagire uzagushuka ngo muhe ngo mpigire papuro cy'ibyangombwa by'ubutaka bwawe ngo mikubikire cyangwa njye kureba iki ntihakagire umuntu kwata igitabo cy'ibyangombwa byawe ngo kimusubize icyangombwa cy'ubutaka bwawe ukigumane aho uri muri burende aho uryamye munsi y'igitabo uri hehe icyo gitaka cy'ubutaka cy'ubutaka bwawe ukigumane kuko ni umutungo wawe hari igihe tuzaba uretse igihugu kigendera ku mategeko amategeko akagusubiza uburenganzira ku mutungo wawe ndagira ngo nsabe muri rusange ko twese twagombye gukorera hamwe nk'abanyarwanda dushishikajwe n'ineza ya buri munyarwanda dushishikajwe no kuvuga ngo reka turebe uburyo twafatanya tukubaka twese igihugu cyacu nta uryamiye undi nta wubujije undi amahoro dushaka uburyo twafatanya kuko iteka ndemera nkavuga nti abanyarwanda dushyize hamwe nta cyiza cyo kuri iyi si tutageraho murakoze
urakoze cyane madamu Victoire Ingabire Umuhoza nongiye ngushimiye byimaze yuko witabiriye ubutumire twaguhaye ubwo naho ubutaha kandi nizere ko nanone uzatwemerera nitugukenera hari nk'ikibazo tutavuzeho cyane cy'abamayi bobo kuko twageze kwihuta ariko nacyo ubwo nzi ko ugifite expertise wenda tuzakiganiraho ubutaha abanyarwanda kazi rero wari ugiye kuvuga
oya ndavuga nti cyava nta kibazo ko bambaye bo babo bava muri abo bana basenyeye no kumwe bamusenyeye ntuzongera kubona ishuri uzabona aho wiga ikizakurikira iwanyu ntibagifite ibiryo byo kukugaburira kuko aya mazu bakugaburiraga bayasenye n'uburara kabiri uzajya mu muhanda uhinduke umuyoboro kandi wari ufite aho wari uri nk'uko nijyanye navugaga hari igikorwa kimwe leta ikora ko ntirebe ingaruka zizaba n'abo zizageraho ingaruka uko bangana mu gihe cya bugufi mu gihe kiringane no mu gihe kirekire
nibyo cyane rwose turabyumvikana abanyarwanda kazi mukurikiye urwatubyaye ikiganiro nahangaha kirangiriye turashimira nanone madamu Victoire Ingabire turashimira abagenzi bacu ku buhanga bw'ibyuma turashimira mwebwe mwarimu dukurikiye n'abazadukurikira nyuma nkaba nizeye yuko tuzongera tukaba turi kumwe mu kiganiro cyo mu cyumweru gitaha murakoze rero imana ikomeze ibagirire neza
yego murakoze namwe